Kama ni mziki unautaka, nataka nicheze na bege. Kama ni ngoma unaitaka, nataka nicheze na bege. Nataka nicheze na bege. Kama ni ngoma unaitaka, nataka nicheze na bege. Kama ni mziki unaitaka, nataka nicheze na bege. Kama ni ngoma unaitaka, nataka nicheze na bege.